dunia kile ya tomba Nations Unies ka konvoi domi tunkele ndo kamukwa kima wolo vla nukonta. Ye dugu taka gelemba doke kilometri kime shikini biduru nuko. Kabwa Sudan jamana faba kono kartu muki ikunda por Sudan ka. No fleni ye kuko jibliman kerefelala na abi wili ku Mer Rouge na Zarakana. Wati asoro, jamana wera u anika farajia jamana wera uka chakeda uka. Bela jelembe wili kajwa la kase kuka barakela munu be Sudan jamana kono labo fitne nye koro. Mimbe sena uka jamana finitiki uni nukonche. Sibiridung, Ameriki jamana ye akasante pangulu mimbi wili ku helicopter sababla kata Chinook. Wala sa kase kata Ameriki jamana ka lasigide mimbe Sudan jamana ka labo Khartoum. Min la selu kera Ameriki masayasu Maison Blanche ka lakana uchila denfe ni abe wili ku Jacques Sullivan. Ayaka nisodi aira.
We are proud of the extraordinary commitment of our embassy staff.
Ansi wani lokosebe anga laksiri denso luka wulika jola yo bara chama neke ni dusuye ni bara doni fenaye wa ambe awale nyuman don utuye wa anga wale nyuman don dante muna obe atanyesi anga sardasuma ulumu nusela kuhubla lakana yorola ambe Djibouti, Ethiopia, ani maranka u Arabi Saudi kufu anga tika dinyo wama bara onye lila.
Each of which were critical to the success of our operation.
Ameriki jamana ka Department d'Etat ani VOA nyingali ke katengu Ameriki jamana ka Chilade Anthony Blinken na kadon ko Amerikain du Litora Sudan jamana wa ko munde be kalatge wala saka seka ni manunu kisi kula bo jamana kona Blinken ye nyingali nunu jabi ako ko ma hake munu Amerika una be Sudan jamana ka konti jati u maseka don ko sebe folo ni watina wa ko Ameriki jamana ko ni bebulika jola ka seka demedu aka jamana duma ukase ku usogere Ameriki jamana ka ni konvoi ko fole ina mi la don be sina wala saka se ku la Sudan jamanaka nikana Ameriki jamanaka.
We do know, of course, the number of Americans who have registered with us and with whom we're in very active
Amba don kosebe Ameriken hakemu tarakati tosebe ani animunu be nyon kalamani wakatini na uluchema mba iraka fo mwa chaman be iraka fo kubi fakata
in leaving.
Anyiningali, kakie ni jamana wara finitiku kawulika joye ye Sudan jamana kelela. Blengen ko, auka anyiningali betalike, urusila jamana kakien reye kelebulu Wagner de Kanwa. Blengen, akajabi ufle.
We do have deep concern about the engagement of Prigozhin group, the Wagner group.
Anjoronendo kosebe ni uka marfatiki jekulu Prigozhin ni ale Wagner tigie Sudan. Ale sendoni ni koina farafina yoro chamana yowaleai na au sendonala. Abina ni shu chamaye wa abina ni cheni fenaye. Wode kama akaka ni kulin asenkana do Sudan konyaula. Mbaro jamana chamambe ujoronendo ni akila kelen feneka.
I do not see its further engagement in Sudan, and I know a number of countries are very concerned.
Sekatikali kela doye jala tikali ke vewa kakunafuni disra ufe. Kwa risula jamana kakenre kelebulu Wagner. Na kwa koroma dunindu kusebel risula jamana fe. Kabe inafoni wati ina ube ulika jua la kaseka keleke mina undi. Jekulu marama fintiku umamunu ni Sudan jamana fintiku binyongona na biwele nanzarakana. Ku force de soutien rapide RSF. Haya ira osi nfe kafokono ukera duron kwa yelamabe nasonga dukula.
We understand that they may have provided manned portable air defense systems, shoulder fired rockets.
Amba donga foku ye yere lakana minew pangunun ta do di ani roketu munu fene ulu deda ikama unu sanfilala ka cheninke ani munu miseka sharu fene chen ni fensuga nunu yasa uviseka Sudan sardasu lakau ani uka yere makara marama fen girima ukulu fene chen nini ye chen ye anu dona ni kele suga nunu kono abiseka ato kele viseka yelema kana FIR uluka kanula
in favor of the RSF.
Cameron Hudson ye la seluke alipi vewa kakuna foni disoka. Ko Egypte jamana beka ni kele in kokoroma du kusebe ala dugulite. Wa kabe kaka demeke kata Sudan jamana finitibuma.
They don't hide the fact that they're interested in seeing the army.
Uma dogo ka foku sagoye sarasu uluka jamana lakana utigiata. Uma goma ke klekile faso jamana ka franche fanga tigiala.
Kenya jamana ka ministry misigilendo uka jamana koma ko nyana boli kuna. Alfred Mutia. Ye wele bla rusula jamana ka kenre kele bolu Wagnerma. Ka fara jamana wara kotigi bauka. Kuka kele kemina undili dabla wa uka feretike wala saka seka kele dalafaka. Osenfe aye jalaki bin kata jamana. Manauka munu be moyen orient kono kasoro ama utrofo ayala sifene ko kenya jamana tun kelen do ka keleban la yinu ke kata Sudan jamana tun tiji uma fan flabe ayala sifene ka tun jigi ba ka ka foko no kera ko benkan tun mena se ka soro fan flabe la jelen fe ne ka kele da la faga ka se ka dance gi jona Sudan faso jamana ka gele ala
intu ye bewa ka kuna funi dila sendi sen ukala sidu ye kabo Ameriki Department d'Etat kono Mariam Traoré.